نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كبرليزا مفندوزاتو زوكوتا أكويون زيغلا رمضان مفندو 21 kudzukira akunyenda kukulimbi madalitso ochuluka mabaraka ochuluka kwambiri. Kotero kwanilitsani sunna yonyenda musa nayambe kusala hadithi olemekezeka Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adati dakwi ili ni madalitso ochuluka. Kotero musasiye sunna yadawo ngakhale wina khosa kungomwa mkhwiwo imodzi ya madzi pa nthawi yadakwe. Munthu adzapanga zimenezi pongofuna kukwaniritsa sunna yodyadawo komanso pofuna kupeza madalitso mabaraka. Ndituni Allah subhanahu wa ta'ala amapeleka chifundo chake kwa anthu onse omwe amadzukira daku kumaso sizimatera pomwepo iya angelo amawapemphera maduwa amawapangira maduwa anthu amenewa. Hadithi ina olemekezeka Amr ibn Ash radiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adati kusiyana kwa somu yathu ndi somu ya anthu a enibuk amene ndi ayuda ndi akhristu anthawi imeneyo kuli pakudya daku. Monga tikudziwa kuti anthu amenewa adali so kusala komano kusiyana kwa somu yawo ndiye ifasilama kuli pakudya dakwi pakudzukira kudya dakwi. Mfundo namba 22 nthawi ya dakwi imayambira gawo la chisanu ndi chimodzi 6 la usiku imene ndi 60 komano ndizabwino kwambiri kuchedwetsa kudya dakwi komano musachepetse mpaka kuyamba kuopera kuti mungadutsitse nthawi yake yadaku. Hadithi olemekezeka Anas radiyallahu anhu akusimba kuti nthawi ina mtumiki sallallahu alayhi wa sallam ndi Said bin Thabit radiyallahu anhu adakhala pansi ndi kumadya daku kuma pamene adatsiliza kudya dakwiyo mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adayimirira kukapempheretsa swala ya subuh kapena kuti swala ya fajr. Anzake a sayyiduna Anas radiyallahu anhu adamufunsa iye nati kodi pamkabitsa nthawi yaitali bwanji pakati pakumaliza kutsiliza kudya dakwi ndi kuyamba kupemphera swala ija ya subuh. Sayyiduna Anas radiyallahu anhu adayankha nandi padadutsa nthawi yofanana kuti munthu akhoza kumaliza kuwerenga mavesi kapena kuti maaya a mu Qur'an okwanira 50. Mfundo 23 ngati bwana wathuwa kuti adye dakwi akuyenera nso kupemphera swala ya tahajjud mwezi wa Ramadan umampatsa so munthu mwayi oti akhoza kupemphera swala ya tahajjud pa nthawi imene wadziwa kuti adye dawo. Mfundo 24 mukuyenera kumasula kapena kuti kufutulu mofulumira pamene dzuwa lalowa. Hadithi olemekezeka Suhail radiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adati anthu adzapitirirabe kukhala muzabwino ngati akufulumizitsa kumasula somu yawo ngati akufulumizitsa kufutulu. Hadithi ina ولمكسلاب وغريرة رضي الله عنه أغنينا قوتي متميك صلى الله عليه وسلم عدات الله سبحانه وتعالى أمننا قوتي هكاكولا مني أدو قندي بابا مصوبانك ndomwe amafulumizitsa kumasula sawo kufutulo nthawi yake ikakwana mfundo 25 ndizabwino kwambiri kumasula sawo poja chipatso chija cha tende kapena kumwa madzi hadith wolemekezeka Salman bin Amir radiyallahu anhu Abu Simba Uji, mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adad. Bantawi wa masu wa sawu, bantawi ya futulu. Masulani upoja chipatsuji jajatende. Chifuwa, mumabeza madalitso shuga, mumasulila tende mu. Kuma, ngatipalibe tende. Ndiyo kuti, tukwenyela kumasula kumwa madzi chifuwa. Matiu ama yenetsa hadithina wolmegesiga Anas radiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam ankama sula somu yake kapena kuti ankafutulu poja tende wa fresh asada bempele swala ya maghrib ngati tende wa fresh palibe pamenepo mtumiki sallallahu alayhi wa sallam ankama sulandi tende amene ndiwouma ngati tende wouma palibe mtumiki sallallahu alayhi wa sallam ankama sula somu yake angafutulu ndi mkwiko imodzi mkwiko zochepa zingakozoka zamadzi mfundo 26 welengani nduwa iyi pantawi yomasula somu yanu pamene mukufutulu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim o Allah ndamanga somu mchifuwa cha inu ndipo ndicha kuja chanu nda masula somu yanga landila ni somu yanga o Allah nditudi inu ndinu mwini kumpa ndipo nso ndinu mwini kutiwa zintu zonse dhahaba dhamau wabtalatil uruq wathabata al-ajru insha Allah ذهب الظما وبتلت العروض وثبت الاجر ان شاء الله لتلانغا لاتا ndipo misenga yanga yenyowa ndipo malipiro apelekebo ndi Allah subhanahu wa ta'ala mukufuna kwake